Yo, yeah, yeah, ni break it down, Gravity Gang,
D-Max,
Gazla, Mastuna Boy, yeah,
Double D.
Nika chips funga vile kamejibeba Nilika suka suka adi kakateveva Na nyege zimepanda kanada joku seso Nilika dunda dunda mushowe kakahepa Nika chips funga vile kamejibeba Nilika suka suka adi kakateveva Na nyege zimepanda kanada joku seso Nilika dunda dunda mushowe kakahepa
Kadoba kameshika kwenye club mina shine Kabiska na dunda na ma vibes ni kuflow Kadoba kameweza janjarupa kimsela Pull up amin kamatia na kudela Achore saba saba na kabis cake flow Cheki bana sunajo napenda vitu tam tam Na zitema wanabaki bana wakiteta Magizani na watoka na wapigangeta Alafu zikishika sunajua minapenda Kwanza tukikata sunajua sindo daga Kamshiro minadai kukuvisha pete
Kamshiro minadai kukuvisha pete
Nika chips funga vile kamejibeba Nilika suka suka adi kakateveva Na nyege zimepanda kanada joku seso Nilika dunda dunda mushowe kakahepa Nika chips funga vile kamejibeba Nilika suka suka adi kakateveva Na nyege zimepanda kanada joku seso Nilika dunda dunda mushowe kakahepa
Bashi na magode ndiyo si uenda Na zikirunda bada tunatesa tesa Maroro wanakamu na kutetemesha Kadoba kameshikia watu wanacheza Leo ni kubash leo tunaroria Na zangu zinarunda mina dai tu madem Na saka mapunyeto juna dai tu kubenga Wike ae ae kadugi ya gathe
Nika chips funga vile kamejibeba Nilika suka suka adi kakateveva Na nyege zimepanda kanada joku seso Nilika dunda dunda mushowe kakahepa Nika chips funga vile kamejibeba Nilika suka suka adi kakateveva Na nyege zimepanda kanada joku seso Nilika dunda dunda mushowe kakahepa
Kiko club bado tuntaitisha Wakupe pia weo kitisha Zako bado zisipo tengika Mi bado nitakupa zile za kuchachisha Demo wangu mini memuibisha Pale kwa kona kamejificha Bado kwa kiti kana tingi Kazisha mnyanyisha ananitisha kitisha Na buaga na ye, mina buaga na ye Na buaga na ye, mina buaga na ye Na buaga na ye, mina buaga na ye Mina buaga na ye, mina buaga na ye
Na buaga na ye, mina buaga na ye Na buaga na ye, mina buaga na ye Na buaga na ye, mina buaga na ye Mina buaga na ye, mina buaga na ye
Nika chips funga vile kamejibeba Nilika suka suka adi kakateveva Na nyege zimepanda kanada joku seso Nilika dunda dunda mushowe kakahepa Nika chips funga vile kamejibeba Nilika suka suka adi kakateveva Na nyege zimepanda kanada joku seso Nilika dunda dunda mushowe kakahepa